Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America galgala kesa sala mafulaka hanga saati saditti galgala kesa meter bandi diddami shanif kura sagalirat saganta afan oromo ndabars ammajal qaba
Radio Sagale America dagefatota kenya kamoltan Saganta Kenya Arrakisati Robi Onkolore Salama Barakumalamaf Kura Sagala Kalakov Satyup Atimo Fulbana Digdemi Toku Barakumalamaf Kura Lama Kesumesan Kesan Aninamodanditi Ethiopiati Embassy United States Rakko Nagenya Gondorif Nano Sa Jiruf Akalami Wansa Garasanatini Malleake Kachisejira Jimata Darbekana Misensoni Raya Tisabiya Gujibaha ana goro dola ke satti na mota sadi ajje sanje churan jiratun ni mata jiru qama motu mazgafan ne jirra qopi kenye dire demokrasi rattimo partile oromo qindominan wali hojjechu daf kale sa wali galte ballette sanira dubbisudan gabasa qinde sine qamna marafo gatum rasa ganha kenya tin wali ntura jenne dagge fato ta kenya amoduf garajal ne trebina
Bulchisi naanno amara magala gondarif naanno shetti sababaje kumsa fokkara jiruun imalli gamasitti godam akka dhaabbatuuf embassy united states lammi wansa akke kachise jira angoonni bulchisi naanno amara ammo amma nagambu e raja soraatu gabasa ergame dees
akka embassy in america finfinne jiru jedhetti arda gondarif naanno sitti dibbeesi qawwe jira karaalleen cufa qabeennalle heddu balleessan bulchinsi america akkadami waan suni naanno suniti yaane fi ufeegatu dhaamatelle tanamalelle akkummati waan jira miidiyaa mirkan dubbatirra qulqulleeffatu yookaan ammoo caqasu gaafate taatullee bulchinsi poolisiitii fi warri naanno amaaraati dubbisan lafti nagaa jedha rakkoon jedhan jiraattullee akka koomishineeri poolisii naannoo amaaraa jedhetti ammatti lafti nagaa abbaree addaamu koomishineeri poolisii naannoo amaaraati
ይወራውና ሚዲያ ላይ መሬት ላይ ያለው እውነታ ፈጽሞ የተለያየ ይህንን መልእክት ለማህበረሰባችን ማድረስ እንፈልጋለን
ዋን ሚዲያ ረት ወደሰኔ ፊዱጓል ለፍጅርቱ ወልመትን ያቱ ዩ አንኔ ጎንደር ጅራ ለፍቲ ነጋጨላ ታና አኩመትሌም ቤኩ ወናን ምርከኔ ሰፈዱ ጀደ ኢምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ጅረሞ አካ ዋንጩ ፈከደንሳ ከይሰቁልቁሌ ፈታኔ ፊ ነሜ ምርጋ ቢታው ፊ አከደንሳ ቀለቴ ቁብ ቀባቱ ዳመት
Addi bilisummaa ummata Tigraay yookaan TPLF bulchisa naannoo Amaaraa keessatti hawaasa qimaantii leenjisee loltummaa leenjisee hidhachiisee jechuudhaan naannoo jeeqaa akka jiru gidduu kana komishinarri poolisii Amaaraa Abbare Addaamu ibsanii turan miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF kata'an obbo Geetaachoo Raddaa garuu paartiin isaanii kan akka hin hojjetin komishinarichi iyyuu beekuu jedhaniiru. Gabaasa kana Mulugeetaa Tsibahaat erge soraadheessa.
Akka jechuun obbo Geetaachootti ummata amaaraa ummata qimaantii fi koomishinarii poolisii naannoo amaaraatu iyyuu akka TPLF waan kan keessa hin jirre akka dansaa beeka taatullee waan jira itti dideebi'an yooyyuu jedhanii waan amaleeffatanii fi waan tokkotti irra dideebi'anii isaan waan warri irra dideebi'ee jira tokko jira jedha obbo Geetaachoon.
የቅማንት ህዝብ ጥያቄ ያነሳው የቅማንት ህዝብ ነው ኢንፋክት መመለስ አለበት ተብሎ በተደጋጋሚ
አከን ጀለ ኡመቱማ ቅማንትቲ ጋፊ ኡፊ ጋፈተለ ምርጉፊ ጋፈተለ ቡልቺንስናኑ አማራት ኢፊ ማኒ ማሪ ፌደራል አለን ጋፊን ቱነኒ ዴቢ አርጋቹ መልቴ ጀነኔቲን ቀልቢ ተኮ ኢራቲ ዱበቻ ባሃነ ጋፊተና ሴራን ዴቢሱን ዋን ተኮ ኮነኔ ዋን ነሚ ማታፈያ ቀብጩፍቲኑ ዩተረጉ ደንደው ታኒዲሰኔት ይነደኒ ፍጆሌ ዳና እጄሳ ሽፍታ እትርገኔት ይንፋል ይተበርባል የቴቴ ዮዩመቲ ሚደምሱን ኡፍራናም ደው ዮ ኡፍራ ደው ደደበኑ ካናሞ ዮዩመቲ ሱን ኡፍራናም ደው ነም ድብራት ቀርቃሬ ጀደኔት ይኒ ዋነከና ሄረጉን ዋንም ጨርሳት ይጀደ አዶነሚ ቀርቃሩ ባቴ እንፍንዳ ጀደኔት ይን ሄረጉን አሞ ዋንተውን ቀምኔ ጀቹን ዱበተ ቦጌታቾን አክጀቺ ሳቲ ቡልቺንሲ ነጋ ናኖ አማራ ዋን ዲዮታንኒ አማሌፈት ተኮጅረ የወርኹም ንላፋ ወር ምስኪን ከንሚዳኒ ፊሃወኒ ፊጆለ ሚዱ ደንደን ዩደደበኒ ናመ ዲቢቲ ሳንቀርቃሬ ጀደኔትን ዱበተን ጀር ዱቢታና ሞርመት ሱናሞ ቱኩን ጀረ ዱቢታን ትሞርመተን ታናሞ ቱቆክን ደንደን ዋምቤ ከኔፊ ተናፍ ሃፍ ጉራኒ ጀደ አከ ኮሚሽነሪ ፖሊሲናን ነው አማራ ጀደተሞ ቲፒኤልኤፍ ናማ ለንጅፍቴቲን ናኖ ቀማንቲት ናም እርጉን ምርካና ቦጌታቾ ደሞ ጀሪኮኒኒ ኦዱ ዳራታን ረቲ ረጋዋንን ቀምኔ ፍትጨልሳ ጀደ አኮ ቦጌታቾን ጀደቲ ጋፊኑ ማት ቀማንቲ ጋፊ ሴር ቀበቲ ተራፓርቲኔ ሊሳኒ ለኒን ቀርቃርት አከጀችሳቲ ፓርቲኒ ሳኒ ፉላ ህዱት ዋን ኡመር ቀማንቲት አክትፍቱ ጅራን ዮዩ ህዱ ዱበቻ ባተለ ታቱለ ጀበሲቴ ዋንን ዱበተኒ ፊታና አክላፍና ቱለቴ ጀደ ዮመት ቀማንት ዋን ኡመት ቀማንት ቶልቹ ጅራን ካን አከቦጌታቾን ጀቱት ጀዱቲ ነሚ ጩፍቲኑ ዩ ናኖን ጩፍቲኑ ዩ ቀርቃሩ መልቴ ከሳ ሁበቹፍ መልተለ
ጅል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ዳውተ ጅራይ መልቱ ጅላ ካና ካን ሆገና ናትሊ ብራውን ኤምባሲ አሜሪካ ኤርትራ ጅሩቱ ፉልባነ ዲግደሚጃ ሃንገ ዲግደሚሰደት ትስመቴ ጅልኩን ዋጅራ ዋይ ዴሞክራሲ ምርገደለነ ማፊ ሆጀቶታ አከስመስ ዋጅራ ወለቡማ አመንቲ ከሰደርካ ዱኛ አከስመስ ሞቱማ ኤርትራ ዲፕሎማቶታ ፊ በከቦተ ጎሳ መንቲ አዳዳ ከን ኤርትራ ከሳ ወሊንዱበታን አከጨራተ ኤስ ከበጃ አያነ ደመራ አርጉ ደንዳኒሩ ኢታና በሬሳ ዱሬቶ ኩማ ሞቱሞታ ከንገርጋርሰ ጠለናማ ኡርስላ ሚውለር ፎልባና ሶዶማ ፍንኮሎሌሳ ቶኮ ጉያላማ ፍኤርትራ ዳውተኒ ጅሩ ዳውናን ኩን ቡአቀቤሳ ከቱሪ ሂማሜራ ሚኒስቴራ የጉምሰብያ ሚኒስቴራ ቆና ሚኒስቴራ ዋይ ሚሶማ ሚኒስቴራ ዴፋኖ ሚኒስቴራ ሆጀቶታ ሚኒስቴራ ገርጋርሳ ዋሳ ፍዱራቴሱ ወልዳ ገምታ ዱበርቶታ ኤርትራ ወሊን ማሪካና ታኡንሳኒ ኢፕሰሜራ ማሪን ኩኒስ ገረፉ ለዱራቲ ወልታይንሳ ሚሶማ ሞቱማን ኤርትራ ተኩማ ሞቱሞታ ወሊ ምቾማን ሆጀቹ ደንደ ኡረቲ ከፉል ለፈቴ ተኡን ኢፕሰሜራ ሐሳዋ ቢልብላ ካን ትራምፕ ጊታሳኒ ከዩክሬን ወሊን ገገ ሰንሰነ ደገ ፈታ ከቱረን ሚኒስትሪን ደንታ ለአሜሪካ ማይ ፖምፒዮ አመነኒ ጅሩ ከነስ ከምርከኔ ሰር ሮቢ ሀራቱ ተወዱፍ ሮም ከሰቲብ ሰከነኒን ካን ቱሬዮ ተው ገሩ ቢልብላን ማለከው ሊን ጀደን ገዲ ፈገኛኒ ንፍስነ ፖምፒዮን ቶርባንደር በቴሌቪዥዮን ኤቢሲ ጀደም ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ገገ ሰኒኒ ዋን ቢልብላ ሐሳ አሜ ሰነ ኢፈምባ ሲናፈን ዋኤን ሐሳ ቢልብላን ገጌ ፈሜኩን ትራምፕ ዲሞቲ ፍለኖ በረኩማላማፍ ዲደማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገጌ ፈሙ ጅሩ ከሰት ቢያላ ሴንሲሴ ያዶ ጀዱ ሜጅራ ኩኒስ ገመ ዴሞክራቶታ ራደርጎሙፍ ከጅራን ጆ ባይደንን ላልቺሴ ዩክሬን ቆረና ከገጌ ሲቱ ከንጀዱ ቱረ ኦዱን ከኛከኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ጂማተ ደብሪካ ንምሴንሶኒ ራያት ሰብያ ጉጂባ አና ጎሮዶላ ከሰት ነሞተ ሰዲያጅ የሰንጅሩ ጅራቶኒ ናንቻ ቪኦኤ ትዱበተን ከውምስ አጀቻ ከና ወልደቢ ቃመ ሂደቶታ መቃ ወቦንሶቹ አኒፊ ቃመ ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ግዱ ጅሩ አከተ ዱበተኒ ጅሩ ጅራታን አንቻ ወር መቃ ወቦን ሂደቴ ጉጂ ከሰሶቹ ገመሳኒቲን ሚዳኑራንጋ ጅሩ ጀቹን ለሂመቱ ጅራቶን ጋልሞ ዳዊቱ ቃመ ሞቱማ ወረካን ዱብሱዳን ገባሴ ኩኖት
ጅራቶን ጉጂባ አና ጎሮዶላ ራየን ተሰብያ ሆጅ ነገኛና ነው ከበጪሱ ጅማተ ድርበ ከን አንቸት ነሞት ሰደጂ ሲራጀዱ ጅራታን ጎሮዶላ መቃኒሳን ያከዳሞ ኢምፔን ተኮ ከጀሪንቲ ነሞኒ ኩን ጀልቀበቶር በደርበ የርገቶ አንኖ ጀለውል ፈማኒም ቦዳ መናይዳ ከሳ ባፈማኒ አጄ ፈማኒ ይጀዱ
ወራን ሞቱማ መከላከን ኩን ገንዶተ ወንደረቁ በተቤታ አቺ ወራነ ካለ ወለርገቹ እንደንደው እትወባኒ ነም አርገታ ኡማቱማ ኡማተ ቆተቴ ቡያ ነማ ለሆሪ ሆርቲ ቱነማ ለፈቆተት ያለ አርገኒ ካና ወርኒ ወቦኛ ቺተንጂ አኒኒ በቃ ካማና ራጉቡ ካናማ ለእጄሱ አዱራ ካናዋን ካማና ካን ጉባይ ኑ ገንደራሮ ከዛ ማና ወይ ጉባኒ አዶያ አኑ ወራካኒ ወለገኒ ወልአኒ ወልአኒ እቺ እርጋቺ ራ addaya ani de anka ummatu mawai jolle amma ummate tana mano masane te gurani nama horifi sifatu jolle ganna kudani shani waifa tulle bule saki ya garu gara kiya mati abdullahi golu jidama sunille gurani tu macate sani alla gandarra kufani hidan nakani hida ka ni hida dakani dat matani halkani dengedda bakka halkan nanno gara sati saditi bakka hida alla gurani rasa san fitane
me namot ne jefa mankun enyu jedamu namota kamiti me kananno kisente jefa mankun
namoti jefame kuni nama jarsawaiti jolle wai jarsawaiti daddachime esta dama inni lamafani jolle ganna kudani shani abdullahi golu edama inni sadaffa leni karte uturaje dama jolle Nano kuta kudawai berat tu makan nanti fakat eh jual nano sani jual lekasit jual lewai pun nama kuda malay.
Warga Jepun ikut sebab ni sama fakat eh MBK mana terkampi kasima fakat itu datang
eh. MBK mu wanita biragae umat biragae bekamu sokol lenjir tu. Abani hitani umat hasil rade bu jual eh jero alkan kesa ambanu tu si Allah dagani man Allah warga akan biragurani pakaras langsir tani wanita Jepun ini MBK.
Jiraatan kun dabalanii waa'ee namoota ajjeefaman jedhaman kanaa yoo himan warra sadeen kana keessaa tokko jechaan Abdullahi Goolu obboleessaa tokko warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u keessaa tokko waan ta'ee fi tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu hin hafne jedhu. Namoota sadeen ajjeefaman jedhaman kanattis dabalata namootni hedduun gooro doolaatti guyyuma kana hidhamanii to'annaa poolisii jala jiru jechuun dubbatu.
Lubbuu isaanii baasan sanii namoonni naminuu lafti halkanii dhiqachuu waan hin dandeenye. Barite lafti barite jenna ifuma dhufani ummata naannoo saniitiif kootta guuraa gataa jedhaniini ummatummaan dhaqee gate malee namni firuu isaanii tokkotti lafa san dhikaannee sun dhufee yennaa irra jiran. Booyuu hin dandeettu nama salli duttee tiruun teetis duttee gatatuu hin dandeettu ummatuma naannoo saniitti bakka aguma ta'e tokko saaqanii boolla kee ammallee tokko safara sanuu iyyuu nam hin ba'u.
Jiraattonni waa'ee nageenya naannoo Gujii jiru ilaalchise yaadanuuf kennan ammas nageenya amansiisaa jedhamu hin jiru jedhu. Kanaafis kan kumatan qaamoleen lameen hawaasa jidduutti lola gaggeessaa jiraachuu isaaniiti. Kaan kan yaada isaaniinuuf kennan obbo Buggaalee Dambiiti. Obbo Buggaaleen jiraataa Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaati. Humni maqaa waraana bilisummaa Oromoon Gujii keessa socho'u waan irraan ga'eera jedhan akkasitti dubbatu.
Guyyaa sadii ji'a sadaffaa bara 2011 kanarratti geggeeffame. Marii waldaa hojii gamtaa tokko wal ga'ee yaa'ii waliigalaa tokko qabna achirra baanee marii mari'achaa jirru namoota kun waraanni abaaboo jedhan kun dhufanii nu marsanii jennaan nama gara 15 koree teenee cinaa teenee jira. Uummatni illee miseensa yaa'anis bal'aan gara nama 208 ba'ee jira. Kanuma keessa ana keessaatti koree walitti qaba ana ture. Ana kaan qabanii dhaanachaa miti dhukaasa banu ana kaan fuudhanii achi fuudhanii baniin lafa danda burqaa irraa lafa jedhamu keessa nageessaniiti. Halkan tokkochi buleetti irraa kanneetti bakki isaan walitti gurmeessan roobii magaataa ganda dogoo dhukkisaa jedhamtu jira. Achi nageessanii achirra nuuma sararaatuma bakka adiikaa dhaanaa. Asi bakka naqaban sanatti qarshii uuma 40 gara 600 kanarraa fuudhanii. Motorii sanarraa fuudhanii shubbutis maakaroo fi qaba kanallee wanni waraana baay'eeti wanni boonu jirtu akkuma isaan marsanii harkatti kennannee meeshaa kaalee narraa fuudhanii. Akkaan fuudhanii gara bultii 20 duuchaa nulukisaa dikaa sararaa maalii jedhaatuma rakkoo humnaa olii akkasii nurra geessisaatuma turanii bultii 24 bira bulee akkasii naqadhiisanii haalli jiru haala hammaa ta'a. Jiru bakka nami gujiidhaan nama gabroome namuma miidhame bakkaati.
Obbo Buggaaleen dabalanii yeroos warri kun kan to'annoo jalana oolchanii fi walga'ii qonnaan bultootaa waamuu kiyyaaf darbees immoo walga'ii kaan kan shaashamannetti yaamamee ture irratti hirmaachuu kootii fi jedhu.
Kadwees namni nuti beenu kan naannoo keenyaattis kan harka isaaniitti illee du'ee jira. Kadir Miliqaa jedhaniiti namuma beekamaa danda'u miseensa warraati akkam iccitii keenya baachaa inni ammallee basaasa dubbimarrajaa dabarsitamaa jedhanii maqaa isaanii leenjisanii achi laga buusaniirani.
Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan ammas maqaa waboon naannoo Gujii keessa kan socho'an hidhattoonni namoota irraan miidhaa geessaa jiru jechuun komatu. Himata isaanii irratti dhiyaataa jiru kana garuu itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujii baataa kan himan waaqumsaa guutu haala ni jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf qabsaa'u hin miidhu wanni kun waraanni bilisummaa Oromoo raawwatu waan akkanaa gochaa akkanaa si raawwatee hin beeku. Tarii yoo jala deemtoota diinaa ta'anii ammallee waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwatu.
Akkanittiin tanitti amma diina jala deemuu kan jettan kan to'annoo jala oolchitan qabdu?
Isaan amma nama uummata yeroo lola wajjin geggeessanu. Haaloo gara uummataatti ba'aa jiranii haaloo gara uummataa uummatu munajaa ka dhaggan ka fichaa keessa dhaggammoo kara deemaa irra dhaggammoo laga fichaa laga obaatti dhaggammoo oorbuu keessa dhaggammoo mana isaatti dhaggammoo hin ajjeesaa jiranii. Nuuta immoo ka isaanii ka madeessine iyyuu fayyinnee deebisaa jirra kan uummanni Oromoon uragaadhaa ka yeroo boojinullee boojii isaaniillee barsiinnee gara amma isaaniitti deebisaa jirra. Sabbaa boruutti nama tokko madeessinee nama lama boojinee deebinee galchinee jirra. Naannoo aanaa Gooroo Doolaatitti immoo nama lama boojinee tokko madeessinee kan madeessine kaallee gara fayyinnee gara isaaniitti deebinee jirra. Isaan immoo akkasumatti haala uummata keenyarra ba'aa jiranii nuti ka gochaa uummata keenyarra meeshaa raawwannu raawwanneetti hin deemnu.
Obbo Waaqumsaan warri boojinee jedhan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu himanii ammaan kana garuu namni boojii yookiis to'annoo keenya jala jiru hin jiru jechuun deebisan.
Namoonni akka kambar sille umanne ke na ka gufu kapso jinna nu to rautan gufu kapso ta ankuri gara nama dibbala mangani be ka bartinne nu ti devinne karayani ti gabiyamo ka kanne ti bojine bartinne nu ti devinne akana sabba buruti nama tabi akana goro dolallo ti nama tabi be
obbo akumsana mas walwaransi qamana genye motum mafi umne sanga gesen jiddutti gegge famajira chu dubato waydema walwaransa kana darbe sajjicha jima tarbe gujiba ana goro dola trawata muume melalchisun biro mbulchin safi nagenya romia gafatame debi kenera wajirichat itanaw gana katan kunle nebbe garasu ajjefamuna mota kana qubahin qabu jichu dubato
lakyani nama qavani ajjisan ganje do desnon qabu amodana qavani binalle adawu nonno ayaa neeyee keenya inni nageenya oromiya kanimmo federal police dabarate dilli tokko ifaasarrattille hoojiyame feeran erga qabame boodaatte ee dirkame jo qabame yoo madaayille qabame yaalchisani fayyisani yoo feeran gaafatamale feeran gaafatamale qabame oganii ajjeefin owwara akkuma feeran
Kolonel Abbeen Ryan Tsabiyatar Kanfiyo fudatu wajir isane kawrdo femani dogongoriyo umumus waluman sirresna ajedu gafin kan itanano gana wajir bulchinsa finagenya romia gafataman waiter kanfi detonni maqawabo nanno kesuchu anjedaman humna motum marati fudanne jedaniti
amma lela ta ka hese de nige gesen suli dende ti akasi kawani denno kasi respondi mata dadaba jehuran dawura ya tsabiya jana abadani lolani yeroni bojewu dandani wajin matafaka ne jurji amma yan kan jajiran mata miskina romoda jisubtu fi ye gidedu diwara wan mata ratti wan gade jismale yomma raya tsabiya wajurwarani naji jadrakasan indine
obbo Abbeen ammaale nageenya fo yakajiru umne nageenya kamotum mananno oromiya soji naga kabichi sukana urdufa jiraachu imani hata umale ammas gando tabadi yagurna le gujilamen wallaga fi borana tokotoko kesatti ammasale nageenya amansisate hinjiru jichundubatani jiru gabas segale america galmo dait nairobi
Ameeroon galgala keessa saalamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jiraas Washington DC timmo waree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 47 dhaggeeffatoota keenya qophiittaanutti ce'uu keenya dura sirbaa Irreecha Malkaa jedhu kan kabbadaa wayyeessaa dhiyeenya baase kanan sin afeera ittiin bohara.
Resa tulu demna ya waqti tabbi kenya ya mare adane bina mabunsa gaba malka tetre sina robo sadarbe fani boe maracha tetre Adan Kenya Gabina Oromia Tolargina
Adan Kenya Gabina Oromia Tolargina
Adan Ovina Mabunsa Gaba Bujok Tulre Jabuda Matisa Kenura Nanesi Wabloro Mbosa Tina Bibuda Adan Kenya Gabina Oromia Tolargina
Adan Kenya Gabina Oromia Tolargina
Adan Kenya Gabina Gaba Reja Samalka Tulu Robi roba cinturu Idar gatti kabate Urumbo waga kakate Dume sala baga Roba labate ket Adam krenya gabina Urumbia tolargi 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 Akail manle jajo manu budande akal mangani sabo kanu budande oromiya kunde buji samitaane jajo le oromo yom narawal bane borana bare tu yadan tokotaane
adan kenya gabina oromiya tolargina
akail manle jajo manu budande akal mangani sabo
kabada wayesa walle sakana nangalate fadda gefato takenya kadaga jirta radio sagale america saganta fanoromoti dre democracy partileen oromo danta ummat oromo kabachisu daf indominan walin ojjechu daf gaaddiso oggan soromo akkaundesan kalesa gabasun kenya ni adatama partile siyasa oromo kannen mari dimakanarratti irmatan kessa aga tokkorra angawota dubbisne jirra tsahedam totu gabasi
partileen siyaasaa oromoo dantaa uummata oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf hoggansa gaaddisa oromoo hundeessan partileen siyaasaa oromoo kunneen marii ji'oota shanii oliif osoo walirraan citin mari'ataniin faayidaa uummata oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru raadiyoon sagalee ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeeknisaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartilee siyaasaa oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa koongireensii federaalistii oromooti. Dhimmi nageenyaa oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'aa kan hoggansaasi qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneen ittiin dhala ta'a jennee iyyaannu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun bal ta'anii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenya boora'u nageenya kana itti tasgabbeessan nama jira jedhamee itti yaadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni hoggansa oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo oromiyaa jiru ammaan booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa gaaddisni hoggantoota oromoo kun itti gaafatamummaadhaan dubbii isaa ni ilaala jennee itti fayyaadu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa jirus hammatee sababii jiruuf rakkoon kun waliigalteedhaan hundumaa hiikamaa kan jiru abdiin jiru tariitii qaamni amma hidhatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentii itti kennameera jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummatasaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuummoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru. Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru. Har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kun nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushittillee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oote nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii dimokiraataa Oromoo dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Isa inni nama hundumaa yaaddeessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atameyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawin keenya guddaani fi kanuti marii kanutti illee jijjitee osoo abdiin kutatin deemnuuf nageenya ummata keenya amma haala hamaarra jiru kun ajjeechamni keessattuu karaa dhihaatiif karaa kibba Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a ka jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera, irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Hayiluu Gonfaa koree hojiraa wachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Har'a uummanni Oromoo yeroo sabni biraa aara galfatetti wareegama guddaa qabsoo keessatti kaffalee tasgabbii argachuu dhabuunsaa sirrii miti jechuun irratti mari'atameera. Nageenyi uummata Oromoo karaa itti fufinsa qabuun tikfamuu qabaa kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Uummanni Oromoo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kana hundaaf immoo falli tokkummaadha qoba qobaa deemurra waliin wal dhageenye ilaafi lameedhaan deemuturra wayyaa kan jedhudha. Uummanni keenya yeroo haala aara galfattii barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenyas aara galfatti agarsiisanii yaadaa fi yaaddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aara galfattii kennuu qabaa kan jedhudha. Tokkoyyuu mareen kan barbaachiseef isaafi maaliifi waldhibdee keenya qawween otoo hin ta'in marii naa hiikkannu. Garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessine karaa nagaatiin uummanni sagaleetti kennee vootaa godhuu kan jedhudha marichi. Kanaatiif kaayyoonsaas itti tasgabbi'u. Lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraayis Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turreerraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefi jedhan. Kaleessa mariin erga xumurames walii galtee waliif mallatteessuu kan ibsan obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuunidha jedhan. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feen dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenyayyuu inni warri mootummaa ta'anii jirrus warri paartii siyaasaa ta'anii jiranii. Oromoon alaabaa kana hin barbaadee hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kana hin barbaadee hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon nu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Wanti xinnaa kana irratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin dhufu. Sagal walii kakatamee iyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu. Inni har'a ta'amoo borta anuun beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti nuyi waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hojjenne hin jiru. Yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a.
Marii paartileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa waliigalteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11710 11720 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.